tsogo mina nna mbile tsela nipe ithuba lokushintsha isimo sami abalambile sibabonile bafuna ukushintsha isimo sasekhona tsogo mina nna mbile tsela nipe ithuba lokushintsha isimo sami abalambile sibabonile bafuna ukushintsha isimo sasekhona.
I'm gonna shit you see myself.